It's a Rastaman vibration. It's a higher man, higher ration. It's a positive vibration. See, Adwaya, 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 Adwaya,
bam 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 big booty girl, take a bam 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 small booty girl.